Ninja Zambia, Tanzania combination.
Ukibatila kaye wakamoba, inipanu nifuna kamoba. Polo sindi nechakolwa, zinalanga ndine hamoba. Batina kaye wakamoba, inipanu nifuna kamoba. Polo sindi nechakolwa, zinalanga ndine hamoba.
Monday naifanya kazi, Tuesday nafanya kazi, Wednesday nafanya kazi, Thursday nafanya kazi.
Kaye wakamuba, inipanu